Minisitule y'ebyobulamu etongozza enteekateeka ez'okukebera ekirwadde ekya nalubiri siko seero okw'obuwaze eri abaana abakazaala amalwaliro wonna mu Uganda. Enteekateeka eno yakukendeeza kasiisira kino ekikateeka ku bwenika ly'eggwanga mu ngeri y'obujjanjabi. Mu kaweefube ono abaana banaazuulibwa n'ekirwadde kino bajja kubasa ku bujjanjabi obwo bataasa okulwala lwaluka olutentezi. Mu Uganda buli baana 200,000 abazaalibwa wakati wa 6 n'9 bafa nga tebannaweza myaka 5. Omuteesa mukulu wa minisitule y'ebyobulamu Dan Atwine yatongoza enteekateeka eno.
Bw'omanya omwana nga yakazaalibwa nti alina nalubiri, kiyamba kubanga omwana oyo ekyokusooka tukansolinga abazadde be ne tubabuulira ekizibu ekiri mu bulwadde obwo, ekirala ne tu encouraginga abazadde abo okuleeta abaana baabwe bagemebwe nga bukyali, especially ni mokoko vaccine, batandike eddagala lyetuyita hydroxyurea erikakkanya obulwadde obwo okugenda nga butta organ z'abaana jangu msali tebalina abayedi mu crisis tebakula bulungi, so mwatandika eddagala nga bukyali akula nga talina complications zino zonna.